He mea whakahirahira, te ke wīra me takutira. He mea whakahirahira, te ke wīra me takutira. I a te hekona miniti haura o te rā, ko i a te mahi ko te ke wīra, ka here ngā tahi mā tauko o ku hoa, ki te tī, ki te tā, ki ngā wāhi katoa, i te ara kō piko, i te ara puke puke, ka piki whakarunga, ka tahi, ka heke, ka mau, te wehi, tapu tapu ke, kia tere, kia hohoro, te haere, kia pū, ehu, ehu, te ara, engari kia tū, pato kei whara, me maumahara, ki te mau, i te pōtai māro, kia kaha, kawa e karo. He mea whakahirahira, te ke wīra me takutira. He mea whakahirahira, te ke wīra me takutira.